yande jeere witani min tawi sappo joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kori janyale moɗon fi ñaw coronavirus to endan zender e ɗum laati hande nde na sakkulla sane ɗum waɗi ko préfet waɗi hawrinde caggal majjundu kondanni en nanan ko ɗum laati. Nonni hande nde nan jeetati lewru me kam wonno ñalande dime ki neɗɗo joƴƴinɗo hono fedde duniyaru faabotoɓe daroɓe faaɓe ɗo wiyetede croix rouge ɗum ndu kondan batu fu heɓaka waɗoyde Allah e ñaw coronavirus. Ñaw coronavirus fa hande ndo filla muɗum waddi ko hande en kalan haala yahugo loctorore ko himɓeje keɓɓeɓe leydi Niger no ɗon accita yaade ndu endan ko saabiɗe ndu woni hulde ñaw ngu endan ɗo du konde en keɓan pamtinol dow majjum kodo jeññalle moɗon kabaruji ɗi endan min Soumana Amadou no yettinano. Non wontiri en puɗɗani goo fo andinore nde ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe adamaɓe leydi Niger ko wurtini keñande endan ɓe mbi himɓe sappo e goo heeɓe woni ko tawda ñaw coronavirus ngu endan ɗum du kondani caggal hono fa wari ƴewtade ko waɗa e dow himɓe kotto capanɗe joyo nayo woni ko tawaɗo enen gallu ñamen zendere heeɓi kandu himɓe jeegon ton enen marade neɗɗo goto ndenene kayne le leydi Niger nde hisama hande nde ko wattu himɓe keme jeɗɗo e capanɗe jeetato e goho kayen woni ko ƴeewa tawano wonde e ñaw coronavirus dow himɓe ujunaji tato e keme ɗiɗon e capanɗe nayyi e joyo ƴeewa ɓen endan nder maɓɓe du kondan kamɓe himɓe keme jeɗɗo capanɗe jeetato e gooɓe endani hemre capanɗe joyi e tato ka en wonno cawro joni keme joyon e capanɗe jeetato e jeegon ka en goni ko daɗi koti wuroji muɗum en nonno du kondan capanɗe nayyi ɗiɗi du kondan woni ko ñaw ngu wari yerno andinore nde famminiri yerno mbirunomi ni e ley hokkugol habaruji na mbiyen du kondan e ley koye kibaruji ɗi endani région mo zender kandu kondani hande en laataki nokku to laati hono ñaw coronavirus wonno ɓanga sanne sanne ɓurde région ji leydi men Niger fou ndenne wakkati o endan laatake ko satti e sakkulla ɗum waɗi ko gouverneur région endani waɗi hawrtere hono himɓe laatiɓe hawjiɓe ndarugol ñaw coronavirus ngu endan keñan nde e hawtade himɓe woɓɓe laatiɓe kayde kono no wawi wallitude e nder majjum Issa Moussa o wi wakkati o endan ɗum laatake ko hulƴini sanne gouverneur gender ko haali bandimi Moustapha Mamane Sani neltimi.
Mi noddi hawrine de waɗa gam filleraɓu ñaw coronavirus guuni hannden no hulƴini ɗo zender nder région mum yimɓe laso ɗiɗo e jeɗɗo tawra ñawgu no ñawto zender ndu kan woni nokkure ɗiɗa ɓere ɓurde tawrede ñawɓe coronavirus amma ko hulƴini nder mum woni zender raɓu ñawgu ɓuuri sembe sanne yimɓe nayo maayi dalila maggu fa himɓe miilino ngu wangatano sey hannden kanguni wangi no raɓa himɓe kada himɓe acci ɗowtanade laabi cingaɗi ɗi andan gam hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus gu amma ko min ƴama ko amin woni ko saabi himɓe gala no ɗowtano laabi cingaɗi ɗi noy waɗi koɓe gala yoɓe gi'a nafakka ɗowtanade laabi
la nécessité de les mettre en application.
Nonni hono fedde leydi Niger ndarore fawarjo yoltude hono fawarjo ni kullantareji himɓe kañum e rindugol himɓe wiyetede CNDH ka en du kondan waɗi yiilaro subaka o endan ɗo endan galluñe me ɓen jeehi to garowal kasu ton endan gam batte ɓe jiiya kasum koɓɓe no wonno ɓe jooɗori e dow fi ko darto coronavirus o endan caggal mum ndu ɓe jaari dokke koɓe kokki ɓen en gam batte Allah ka en du kondan sigilo koye mumen heɓa ndento e ñawngu endan ɗum waddini ko fawarjo ley jahangal ngal no tawa hoorejo hono pelle laatiɗe daraniɗe dow filla ko darto leyɗe men afrique ɗo endan démocratie kañum e yaadu yesso on endan du konde o holli hono jahangal ngal enen mafari mum o wi jaati seɓe ƴuwi ɗo endan ɗum yohanto endan tilaberi kañum e dosoɓe darano himɓe kasuɓe worto endan Seydou Abdoulaye woni ko wiyete nani ko haalani bandi min Olivier Asogba Vi
l'état dans le cadre de la lutte contre
der laabi hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus gomnati wi'i to himɓe jeehu nder garuje kasu gam darude himɓe mumen ndenne min gari ɗo endan gam darude himɓe tawaɓe nder kasu o no gurri min jiiya du fa hande nde ni laabi cingaɗi gam hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus gu cingama ɗo du ɓe gaddanama areɗen du ndeno woodi du to laaɓanayɓe sai min balla ɓe paama min tawi du ko gomnati waɗi bawɗe mum fu komin gari du min gari gam firtandeɓe koye mabɓe fakka ɗowtanade laabi cingaɗi ɗi miɗen gatta du fa handen daane e gomnati ko watta gomnati durwi garuje kasuɗe e jolbi himɓe to tawe nder majje sanne no
cunkudiri
nonni gouverneur région mo ñamey o dekki jungoɗo ɗero gam batte hono fawar joni yarde yesso hono mabɓugol gallure ñamey ɗum woni jamma nonni tawe dillere folanaɗe fo to wurto ƴuwde yande hono jeenayyi yaade yande joyi subaka ɗum du kondan wiyama fuɗɗatanani asse jaago noon ni jeenayyi lewru me duɓinaɗi e nogayi nene ne kadi ndu kondani gouverneur waduno endal gam batte alle fawar joni rentade e rengol himbe e do fi ko darto nyaw coronavirus nene joni wondu kondan tata bere ko dum wade dum ndu kondan ko balde sappo e joni woni ko dum windana dum hala na wontiri fa hande e gonana jeetati lewru me dum ndu kondan hitande fu batu no wade do filla miccitaade ndime ki biteedo Henri Dunant latir kanyum woni hono faande jojjundo fedde faabotobe daara faabede wetende croix rouge croissant rouge ko duniyaaru nene ne kaydu kono ardi do hono faawar jom fedde croix rouge nan gallu nyemey o wi baako dum don wadi alle e no himbe tawda hande rafi cellal ko wette coronavirus dum enda wadi ko be ketta be ngada batu fuddo majjum kanon woni be koji aadi gam batte be pirta ko e himbe e do fi ko darto nyangu enda e du konna be kolla himbe je e do fi maybe do nyaw coronavirus ngu enda fu no latibe no endan yartebe ciudi mu en gonga mobo e do fawar joni ndimaku e do lawol dum wono ko faande Adamu Amadou Tidiane won ko wete o halido cialalo hakkune makko e rokiyat Adramani ko landimo
der sigila ami miden godi kulle kewde demin gon miden gada do labi durwi didde e helude rabu nyaw coronavirus gu der kulle de no wodi fille yilaru de redu leedi firta ko e himbe illa bangol nyawgu min puddi yilaru du den gada mun kaden gomnati halfini min fille mobol maybe dalila nyaw coronavirus gu miden pufa du safareji gan worule bibbe nyawgu der lokkoliji saru suji gomnati mawdi kan fu e der bale cikkabe no tawre bibbe nyaw coronavirus gu padde min jari du fa hande min kokkowi der ciudi kasu e rejino himbe gada ko kisa rabu nyaw coronavirus gu min jari du fa hande are e kaataare ko loto juude ton hande ni de en daari wada milyoji keme jeegom ceede sefaade min gatti min ballir gomnati der durugo mi adi du fa hande himbe keme jeddo min gaddi gam walirde gomnati der duruo rabu nyaw coronavirus gu
no wantiri to en agades du konna nokkuti jiya yarte jojjine gam batte himbe ba sawro yaadu yeso nokkurnde wi jiyan don jaccana be sanne jiyan du konna gonda e fedetende o plus kanye a plus nenne jiyan dan ka inditira non dum dugang alle nyaw coronavirus ngu enda himbe galana jana kokwa feeseda kalay nenne o wiidu konna fa hande ni kanko horejo nokkurnde ke hono o plus o endan kay wana ko heewi jaatno e der region endan o wita kenani Hamisu Halidu nani ko halni anise Karim edo fi o enda
avec Allah e nyaw covid 19 o ko waddi sadarma ko waddi hanu jaccere ti jam coming kebata dey lamdo yettama gan himbe geddube gon gada kuntari fu ibe gara ibe ko kadi jam minen godi hanu jam de sidan be plus nonni kewdan no won resanimi amma ngi hanu a plus on he o plus kai kan kai minen godi jaccere mun sanni amma ti jam ko buri jamede der wuro agades kan woni o plus kan haja sanni dem ko nyaw COVID-19 o wangay minen tofowa yi jandan der wuroji faadaaji e der jangirde de handen himbe seda garta do nokuru amin den hokka di
den purduni lor sam
commune rural mo dingazi banda wanan le region mo tilaberi kando altiner jabbinde won ko be kebe jiwone mawnde ndiyan tobi ton fa heewi dum waddi ko remobe heewbe ngadi hono faawar joni aawe mudun arande endan yerno faawar joni Mustafa Hassan lati kawo docteur kawji do radio tawato en dingazi banda halani bandi min tawato en belle yarambite do Hassan Mumuni
wallahi to lobbu hebama walla der jemma pare yande sappo e go mintaji kan diyan dan to bi ba der balde tati ni ko himbe gonno aawa himbe aawi ba ko ni himbe no donno jama ko e mabbe yalla dungugu nati nane hana dungugunno dum wadi ma hana himbe fu aawi to himbe aawi ni sadani
nonni ele andinore wurtinde jeddi lewru me dubnan e nogay barkan kan wonno sogeji leedi France be andini wiide ke sogeji mabbe didi won ko mayi e le fawar jondu konda orangal ngal be gadi e le lipta ko heedoyde e leydi Mali dum dugam battale durududde e himbe latibe jogibe to en kabore na habo dum du kondam be binene ne kay du ko dum wadaina sappo warde nogay e jena lewru avril watundu endam be minde majjum kambe be kebi hono fa hande himbe bombe bibbe bombe men endan ko duudi ko be mbari ciagal mun du kondam moteje kewde woni ko kandu be mbuli be koji du kondam malfaaji ben e jabe mudum kewde be dilliti
jam wali Alhaji Dauda, hannden aɗa welti.
Jam ni wallake Alhaji Musio. Mi sodana botoji albace joyi, lemu ɗiɗi, tafarnuwa ɗiɗi, haako tanno joyi.
De Alhaji, ko woni cogguji ɗuɗi ɗi ne?
Eh, ga Allah accu. A wiyata a andana nyau coronavirus wongu cekantaraji meɗen ɗe na?
Na min kay mi yahi ko hawri ɗum.
To accu mi haalani. Kulle ɗe kanƴe goni ko nyawta nanguɗo nyau coronavirus fu.
Alhaji, toy nanɗa ɗum kadim?
To, a wari noon ni a kaden na? Ɗum giɗɗa wiude kan?
Alhaji, hettina wadde gineji ɗi coɗɗa ɗi fuu sawrata nyawgo.
Hey, ga Allah accu. To famtina ittan nder nimre.
Amma no woodi laabi koƴaɗi ko hisinta ɗum nimɓe.
To miɗo hettini.
Alhaji Dawda, lokotoroɓe jaɓiri nimɓe loota juuɗe mum e kaatare faa laaɓa, ngatta ndiyam alkoola, ndaɗa ɗojja maɗa ɗiila, ngaɗa ɗum nder soɓɓudu maɗa, loota juuɗe ma faa laaɓa e kaatare, ngatta hakkundema e nimɓe ko watta meter gooto, acca memol gitema hinerema e hunduko ma, acca dow memol dabbaji ɓurɗi nde ɗum tilti ko memɗaɗi, loota juuɗe ma faa laaɓa. Acco nyamduji moɗon ɓenda o nyamon ɗum, layɓon tasaje moɗon, moyton cuuɗi mon faa laaɓa, celon du hawra joɗo nokku gooto.
Hey, ga Allah accu. Faa he kawriɗe kaden, hannden ɗum noon faa paama ko ƴamruɗe mbaɗan debbo waddete, no tilsi du mi yaha ton enden.
Alhaji, wala ko ɓuri cellal.
O gonga noon mi jaɓi. De haalanan ko saabi wi'a neɗɗo de no ɗiilanaɗe no ƴoƴƴa ɗojje nder soɓɓunu junngo mum ne.
Ngam nokkure no hende e junngo ma, no woɗɗi junngo ma ko laati wawtu fuu aɗa wawi memiri ɗum are.
Hey, monsieur, mi yettima sanne. Mi tokkiran du fuu no bi'irɗa kam ni. Mi durwan du faa hannden ko watta habaru o yotto he bandiraɓe am ɓe nanayi.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
En jotta ke yewtere men pinno hannde haaltana haala haalaji gonɗi no fiilo e peneji dow fillal coronavirus ko laati haaɗi jaati himɓe yahde baaloktoroje ya sawrowo gam batte miilade yeeɗi yehi ton endan no naggam ñawgu endam. Ɗum wonno ko fa hannen ardiɗo dental hawrindeji jingonoyi dow filla ko darto cellal ɓiɓɓe adama leydi Niger haali. O wi ndenene kadi kondan himɓe haɓɓanne jaa cawrowo no ɓuri joddo na walla nade kondan wiya sawran koye muɗum. Samaila Mamoudou woni ko wiyete nani ko noti Moussa Hassan e dow cellal.
Quand il y a un problème de santé, le premier recours c'est
le centre de santé. Ñaw doctoro woni ko jomum do girto kana woni ele garangal ñaw coronavirus ngi ndan kibaruji ndan pilo wiide ke se himbe jeyi doctoro tanda funo wawi nangude ñawgu ndan tawdu konna wana non dum wontiri sabu le doctoroje den enda ko mudum laabi ko jama ko tawe to himbe ñawgu ndan raaba dum en gollo doctoro be ko mudum en famminama no watta tawe se neddo wari fa sawro na wari doctoro e muradu mudum tawe raɓataki. No woodi on to wiyete CSI joomum se daro loota juuɗe muɗum gadendan du wolowol ɓanndu mum ete ƴeewe sala ɗuuɗa sanne. Doctoroɓeɓeedu konan gollirɗe ɓe goodi laatiɗe kisinoje neɗɗo nanngude ñawgu endan kam wonno cuumene ɗon ko ɓe gattoto noonno nde ɓe goodi paɗe juuɗe ko wiyete gang. Joɗade wuro no wondi e ñaw faamay fu no ñaw mum wayi ɗum ɗon kay kanni ɓuri torrude neɗɗo jaati sanne. Neɗɗo jottako no mata ñaw wiya sawran hoore muɗum nden noon so tawama ko vide o endan wonde joomum dow ko yaawi yaawi woni ko joomum atte walle heɓa safar law. So neɗɗo yi alamaji inditeɗi e dow fik ko vide o endan to joomum joɗo wurto yaha gere noddadu konnan lamba sappo e joyi o endan. Minin kalno inniraɓe sukaɓe du kinno gadda sukamum doctorore waɗa pesoɗe kanɗe waɗeɗe endan sa pesoɗe mbindaɗe fu waajiɓe joomum yaraɗe faaɗe yotto kerol.
No woodi miiloɓe ko ille neɗɗo no tawra wulwulo ɓandu na alama gotel ñaw coronavirus gu sey wiye ko corona on ni woni he neɗɗo non du noon na
ɗum kay sikkani noon ko himɓe gonno gaɗa hunde fo a tabintinde ke wiye ñaw coronavirus go noon e neɗɗo se wanano ƴiƴa mum itta ƴeewa
de noy fillat tawraɓe ñawuji jehoji no garta e mum ɓene.
Komin miijotani woni himɓe ɓen endan harne lawlaw walle e safar nden sabu covid on endan goo fuginan dan himɓe nayeɓe ɓuuri torrude ɗeɗeɓele majjum du omo torda sanne sanne tawreteɓe ñaw diabete naadu konno ñaw ɓerde naadu ñaw ɓooƴe kano woni ɓenɗon du so ɓe jii alamaji seeɗa ko nandi e covid on endan sey joomum haɓɓa anni a haro yaha doctorode lawlaw so yeyidu konɗan fuu no wawi heɓanede safar dow majjum sabu joomum ndeni ƴiƴa mum ƴeewama faamama to heeɓi ko tabiti faa
wooɗa.
E ɗon ɗon ko habaruɓe fulful tili semi. Assalamu aleykum, mbalenta jam waali.
Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanɗe e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.